babisha nishindwe yote. Pesa, 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 zimenisha babisha nishindwe yote. Pesa, 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 zimenisha babisha nishindwe yote. Watoto wametoroka wakaniacha, na marafiki zangu wakanigeukia. Maneno wameanza kuniongelea, midomo midomo mimi nilishindwa. Lakini Mungu peke ndiye anajua, mimi naomba yeye ananipatia. Ukiwe na kazi kwanza nikwambie, unipe nifanye nipate maisha.
Sina nyumba minarara porini, lakini Mungu naomba unisaidie. Unipe bahati nipate pesa, na mimi siku moja nende inje, nikae na watajiri nikunywe soda. Nikule bread unajua utamu, na nifurahishie familia yangu. Ukiwe na kazi kwanza nikwambie, unipe nifanye nipate maisha. Watoto wametoroka wakaniacha, na marafiki zangu wakanigeukia. Maneno wameanza kuniongelea, midomo midomo mimi nilishindwa. Lakini Mungu peke ndiye anajua, mimi naomba yeye ananipatia. Ukiwe na kazi kwanza nikwambie.